Yesu batile nine mukate wa mweo Onse uline nsala ese alieko Kabili batile nine menshi ya mweo Onse ne chilaka ese anweko Shashale ine kumutebe to wa mfumu Shashale On shashale
Shashale ine kumutebe to wa mfumu Ulendo lela wa Yesu bale jita Bantuyu wena kumutebe to wa chine
Shashale Mukate wa mweo Onse uline nsala Ese alieko Atikabili batile Nine menshi ya mweo Onse ne chilaka Ese anweko Shashale ine Kumutebe to wa mfumu Shashale 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 Shashale
Shashale ine Kumutebe to wa mfumu
Mweva linensala mwise mulieko umukate wa mweo kuliba Yesu Mweva linechilaka mwise munweko amenshi abumi kuliba Yesu Shashale ine umutebe to wa mfumu Shashale Shashale Shashale
Shashale ine Kumutebe to wa mfumu Ulendo lela Wa Yesu bale jita Bantuyu wena
Mutebe
to wa chine
Shashale
Shashale Shashale ine
Yu mutebe to Tabashita nenda lama Bantu wena Kuisavye Shashale vane, shashale shashale ine, kumutebe to wachine, shashale vane, kumenshi abumi, shashale ine, shashale, shashale, shashale.
From ilovezedmusic.com.